Hey, chunk your supplier. Hey, supplier.
Pull up on touches, baby.
Oh, mama, mama, mama. Mama, mama.
Oh, my God. Mama, Meng.
Darling. Dime tu lo kata.
Hey. Nasema nani kama mama. Kwenye dunia yote hakuna mie. Wallahi nampenda sana, ndo mama yangu. Hey, kaniza mimi mwana, hadi leo mimi nimekuwa mie. Nipate minile na mama, we mama yangu. Nsiku na muda likuwa mnyonge, sababu mie mama. Ashinde jani pate tonge, ishibe mie mama. Siku na muda likuwa mnyonge, sababu mie mama. Ashinde jani pate tonge, ishibe mie mama. Basi Mungu jalia, nipate maela, nijenge mama, yani mama yangu. We Mungu jalia, nipate manoti, nijenge mama, yani mama yangu. We Mungu jalia, nipate maela, nijenge mama, yani mama yangu. We Mungu jalia, nipate manoti, nimjenge mama, yani mama yangu. Hey, Mola kalma, mjalie afya bora mama yangu. Aepuke dunia na hizi asidi za alimwengu. Hey, Mola kalma, mjalie afya bora mama yangu. Aepuke dunia na hizi asidi za alimwengu. Siku na muda likuwa mnyonge, sababu mie mama. Ashinde jani pate tonge, ishibe mie mama. Siku na muda likuwa mnyonge, sababu mie mama. Ashinde jani pate tonge, ishibe mie mama. Basi Mungu jalia, nipate maela, nimjenge mama, yani mama yangu. We Mungu jalia, nipate manoti, nijenge mama, yani mama yangu. We Mungu jalia, nipate maela, nijenge mama, yani mama yangu. We Mungu jalia, nipate manoti, nijenge mama, yani mama yangu.
Kaka mixi mambo.
Sound like music.